karongo ake au ki te tangi a te manu e re re rongara wa e. Tui 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 a, tui ai ronga, tui ai raro, tui ai roto, tui ai waho, tui 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 a. Kia rongo te ao, kia rongo te po, tui 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 a. Tangi a te manu e re re runga rawa e. Tui 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 a, tui a i runga, tui a i raro, tui a i roto, tui a i waho, tui 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 a. Kia rongo te ao, kia rongo te po, tui tui tui.